Switch. Rocker. Quick. Wasiwasi wa mapenzi dhuluma, siyo kwamba matatizo na yaweza mama, yanauma mpaka kiza kila tanda, unahisi ya uonekani, sema mindo na kupenda, najifanya kama sioni. Kwako kauli sina, akili ndo inakutuma. Umedanganywa na ukimya leo, penzi lake ukautuma. Ukimya wangu so woga, ukimya wangu so woga, ukimya wangu so woga, ukimya wangu so woga. Wanakuna na vurudi night na my love bite. Mezani chakula kuna ila nafunga tu. Ata unikute na furaha tanu na tu. Aundo ushajua I love you. Kwako kauli sina, akili ndo nakutuma. Umedanganywa na ukimya leo, penzi lake ukautuma. Ukimya wangu so woga, ukimya wangu so woga, ukimya wangu so woga.
I don't know what's killing me more, talking to you or not talking to you. If you could read my mind right now, you'd be in tears.
Sweet job, Papa.
Rock.